studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
sakiraɓe heeɗiɓe studio tamani oɗo saha sakiki moɗon Ousmane Dicko haalantoon kabaruji gonɗi ɗo ɗi ƴiwde maison de la presse Pettiŋ Diarra wonani en to ɓoggui jande to hono damaje garan uddude faat capantati lewru septembre ndu ministre yigaji leydi meɗen ɓami nde ɗo dabare batte kasaraji ndunguɗi baale asoɓe kange yogaji ɗe mbi tabatako nde ɗo dabare ndenno ko gouvernement wi ko waddata se damaje ɗe udde cogguji ɓeydi ke le lewru ramadan ndu ndenno somayaji fuu ɓuuri tidde ɗe ñalaji cakitiɗe ɗe ndenno yerewɓe du hono somatoɓeɓe fuu ɓuuri tampude murtere golle hono maroɓe dabaji e wayeɓe celi selli ɗono celi keŋe hono murtere mu e nder selli keŋe ndenno ministre jaagu leydi meɗen wi wona haɗude hono yaltugol dabaji ɗi yo ɓuytude hono sottude caggal leydi meɗen ndenno yo ɗi tagaruji gonɗi men jogani yo hande bisimilla moɗon e dow studio tamani golle damaji thialani ƴiwde sappo e joyi lewru juin fa capantati lewru septembre ministére yigaji leydi meɗen andini oɗo kabaru gouvernement wino yo batte ndungu sabani ɗum ɓande ndeɗo ɓande kaɗo saria fa ɓuyta kasaraji gaɗoji ɗi ndenno asoɓe damaji yogaɗe mbi yoɓe bamaɓe ɗon keɗɗena Oumar Waygalo
le oɗo communiquat hollitiwi ɗiɗo sariyaji ɓamanoma ila hitande 2014 nde kawrital manggal jowigal dow damaji waɗa le leydi meɗen ndi fa yimɓele ɓe ƴeewa no kaybirte laamu o hollitiwiɗo so ɓami fa ndungu o naati farratiji kewɗi ana ley damaje ɗe fa yetto ko damaje ɗe gusata so ɓiɓɓe adama en woɓɓe keddo ley hen bonandaji goɗɗiɗan mbawi hewtade ɓe toon laamu o waɗi noddago fewde heƴa muɗum e gomɓe le nokkule ɗo damaje ɗe goni kañe fa yetto manggal pat en ɓeɓe ƴeewa ɓe gaɗa hono ɓe gatta fu tawe neɗɗo fu mo rewa e ɗiɗo sariyaji ñangge ɗo mali ɗo yimɓele kewɓe kañum en guure mum e haɓɓi dow ɗiɗo golleji anda kano foti heɓete ley damaje ɗe ka ana anda tan yimɓele ujunaji ujunaji kañum en gollata ley ɗeɗo nokkule joni woni koye ɗiɗi laamu an heeƴo hono ɗiɗo sariyaji ka golloɓe toon ɓe ndewata ɗum
hono dabare uddugol damaje ɗe welali fay seeɗa hono baale asoɓe kange ɗe ndenno ɗe kolliti o golle gouvernement yo bamade tan noon e wi majje du hono ɗo gouvernement tuugiɗon wona fuko sel wala fuko sellido muɗum ndenno kanje e hoore ka ɗe ndewata ɗiɗo dabareji ndenno kanko Lasana Camara hoorejo asoɓe gange de cercle keñibato wonko haalde seku gajobugo keɗɗana Ousmane Niali Buuli
nde dabare yo bamade noon asgol kange yo golle mo laamu o jaɓani samorde min ana mo laamu o andani a wawa wiide awowo laato labbo julaji wawa awgal golle mo tawɗa so ekkitiɗa duuɓi hono kaɗirteɗama hono jomum wurdata miɗen ga min joppirtaɓe e bawɗe amen fay ñalande min joppata golle wona haalfa min ndewgol bamagol le wiide yallah miɗen ndewa ka saria ɗum ka fey ɓadade min kinnoto golleji amen so wona noon hono min gurdata fanda le hakkille amen koɓe kolli le wawtu ndungu damaji ɗi ana itta wonkiji ɗum ka yo non wiri ni ɗiɗɗo warde rawandu mum fuu wiyandu ha gama kasara mobilage ana wondi wadde mayɓe ɗi mali ko sabide ɓe kaɗata addude yimɓe saabi ana itta wonkiji minen ka min paami fuu yo joom en bawɗe ittoɓe kange kange gurtata laamu o e asoɓe damaji ɓe hande maitre carré fay goto wala le keñeba ɗo wala e jiyal fay goto fuu yo nokkuji dokkitira joom e isinaji miɗen lanidi sini min kaɗama tan isinaji ɗi fuu uddan mi anda no ɗum waɗirta ka noon golle ɓuuri haala
kala ko jiɗɗa famitade fawɗo fa e dow bemaɗama e facebook na twitter ɗo studio tamani yontere ko ramadana fuɗɗi hono coggu ñamduji ɗi yogaji ɗiɗi ɓuytaki ndenno soodoɓe paamali ɗum e ley luumoji bamako ɗo kañe e mali no walori ni fuu wala fuu ko taɓa e cogguji hono ɗi gouvernement darnuno ɗi coggu kilo maaro e sukkoro ka ɓeydi ke ley ngallure ley galluje kewɗe ɗe ley luumoji kewɗi du ley ngallure meɗen nde ndenno walde soodoɓe andini ka sugulla ley ngallure tumbututoɗu ndenno cogguɗu somayaji du ɓeydi ke e ley ɗe ñalaɗe cakite cakitiɗe ndenno keɗoɗenna kanko comotoɗo goto wonko o haalde e Ousmane Niali Buuli keɗoɗenmo
minen avant komin soodanoye komin soodano joni jiida saabu avant min soodano ko pri webde kono no korkaka fudde joni fooɓe ɓendi tew nguni ɓuuri bonde tew kilo ko temene wonno ɓe mbaɗi ha temede joyyi a faami lejum aydara wawata soodde hunde fooɓe ɓeydi soble hunde foof tan so neɗɗo naati jeereni anda ko sodta minen kam ɗum jahli min no fewi saabu komin dokkere komin soodato ko jiida min ronkini nomin waɗata minen rewɓe ɓe saabu worɓe soɓe rokki tan ɓe mbiyata koyemin jogui foof joni min nattini andude nomin mbat saabu hunde fof waɗi cher avant mali wayanni kono hande kam ɗum tiiɗi no feewi légume ɓeydama soble ɓeydama pomminitaire ɓeydama pomminitaire kilo ko 300 wonno waɗama 450 ala maaro e neɓam ɓeyda kam
hono marawɓe daabaji e wawoɓe darni hono keña du murtere mumen golle nde murtere waɗi asowere e alan ƴaɓɓine nde nde ministre o wattu ɓamno hono wattu dabare haɗude daabaji ɗi yaltude sella nde nden no jiidal alan ñande alan nde wartiri kawral maroɓe daabaji du mbi ɓeydugol coggu tew heɓɓaki heno e daabaji naɓeteɗi sella ɗum woni caggal leydi meɗen ndi kanko Boubou Cissé hoorejo sottoɓe daabaji wonko haalde Mariame Kamba Keita keɗɗeno Oumar Waygalu
hande ndungu wona tawi le leydi meɗen ndi daabaji ɗi iɗi pooƴi sanne so wona ni daabaji gaɗaɗi ambuse ɗi a tawan daaba wawa hirsede ɗum waɗi so heewɓe ana jaaha ƴiyangol jalta le leydi mali ndi fo ɓe naata e le leydi kodowir na laggine yalla daabaji ɗi ana keɓa toon ko ñaama fa paya min dartino yalla laamu ana ɓuyta coggu biɗɗe ɗe jalta le leydi ndi ñalawma hande o coggu biɗɗe toon muɗum ana yaafa e wiyna sappo e joyi cfa ɗiɗo tiɗalaji fo ana kaani fenede dabare ƴeewe yalla hoɗo daabaji ɗi ñamata sabi ɗo mali ɗo e hoore muɗum ladde jaati woni ko wala ɗo daabaji kaani durde so ɓami fa ndungu ƴaɓɓiki tan yimɓe alɓe ɓe cuuma laddeji ɗi fur so coggu ñamdu daabaji ɗi tiiɗi tan wajibu tewdu tiiɗa
hono ministére jaagu leydi meɗen mbi wona haɗude yaltugol daabaji le leydi ndi nenno yo ɗum ɓuytude tanno laamiɓe leydi ndi ɗum mbi batu alan o wartiri kawral ley koɓe kaldi e maroɓe daabaji ko Modibo Keita hoorejo ministére jaagu leydi meɗen wonko haaldi du e Mariame Maiga keɗɗena Oumar Waygalu
arande wayde pamral waɗno hakkude ministre kumniɗo kabaru jaaguji le leydi ndi saabi de yoga e mabɓe fo paama en hono sériyaji ɓamanoɗi illa arande hollitama wiyede fadi daabaji ɗi ne caggal leydi ndi ko sakiti ko nde min pamri hono heeɗira worri e leyɗele kerdirɗe e meɗen ɗe so min ɓami wiide wattu joni o oɗo sari ana hani ƴewtede nden min kollitiɓe wiide hono ƙalƙadara daabaji kanɗi yaltinede ɗi iɗum hani heeƴede nden min kolliti wiide hono jaagotoɗo jaltino daabaji ɗi fo ana hani rewde ɗiɗo sariyaji sona ɗum tan yaltinta daabaji ɗi wattu joni o min joddiki min kaldi min pamri min keɓini oɗo tiɗalla jogolla hannden hannden o wala fu tiɗallaji ko woni hakkunde amen kasen
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
Sengarti e kabaruji region ngaji meden di sen jari hedi siga soto rewbe noga e jeego ngoni andabe be nyaaw ciofe hebi le hitande hikkadu 2016 de to siga soto nan doktora do ala gondi e sawrude be gollobe doktora ko an gondi e hokkundirda kilaji no be rewbe kaani sawrirede ana ɓuri du dowtoro en capanɗe nayo ɓe cuuɗi dowtoro région o hawruɓe e ndeɗo jande nde projet USAID fistule darani sen jaari heedi Tumbutu ono foir ramadana Tumbutu to bantinama fa wattu goɗɗo humaniɓe ngo lumo mbi yo wayde deƴere ɗum deƴinare saabi ɗum yimɓe toon mbino du hono cakkite yontere ƴaɓɓine nde tawdaka e ko lumo ngo heeƴano ɓadalgal miside sankure nde sen kotiri heede ɓuurem hono heƴaɓe gollirde région oɗo dow kabaru golleji tedduɗi e laawi gaari ley gallure ɓuurem nde ɓe jiidi e laamunkoɓe toon ndenno ɓe kaldi dow hono fuɗɗitigol golle laawol hakkunde gaaw e ɓuurem awtagol hono doginirɗe ndiyam ɗi fa warde e diɗɗude lugge toon sen natori ke heedi kayi ko ɓuuri capanɗe joyo gotanaɓe e hooreɓe gollirɗe kaggitaɗe mbaddi beete hannde dow tottere golle haybugol jawdi gaɗaɗi e ley commune aji noga jetti le cercle kayi o batu yo andinde ko golla ko ley paale toon nenno batu o du yam jaggini ko commune aji dartata ko jawdi ndi muɗum nde ana hani ɓeydede fa huɓina hono koɓe jiɗɗi gollude hen ko yo ɗiɗo kabaruji woni ɗiɓe jogani yo hande kedde heɗade yewtere men ana yesso yo ji janggo
sijo tamani.